ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi ni nk'ubukwe butashye, reka mbyite amakwe, kuko duhuza abana barenze umwe n'imiryango yabo. Murashimishwa no kumva uruhare ba ambasaderi b'ijwi rya Amerika mu guhuza imiryango. Ikiganiro ntuye abana bose babaho gipfubye kandi bafite ababyeyi mu Rwanda cyangwa sahandi. Ngituye kandi ababyeyi babaho bazi ko abana babo bapfuye kandi baturanye ntibabamenye kubera ko baba baratandukanye bakiri bato. Ngituye kandi abasamaritani b'ingeso nziza bafata abo bana bakabarira nk'ababo barerera Imana n'u Rwanda. Umwana wa mbere duhuza n'umuryango we ni Joseline Uzamukunda. Yaramaze imyaka irenga 30 atandukanye n'umuryango we, batandukaniye kurushashi bahunga. Ndifuza kubasangiza ikiganiro twagiranye hano mu kiganiro agasaro kaburaga ashakisha umuryango. Atuye mu karere ka Gicumbi, akagari ka Rusambya, umurenge wa Mukarange, umudugudu wa Kabungo.
Nabuze umuryango wanjye muri 1994 ubwo Jenoside yabaga mu Rwanda. Natandukanye n'umuryango wanjye turi guhunga, twari ducumbitse ahantu. Hanyuma nyuma yaho nza kugirana ku mugezi n'umuntu w'umubyeyi, ariko uwo mubyeyi nabonaga wenda duturanye, niko umutima amaze gukura wambwiye. Hanyuma ubwo tugeze ku mugezi twaravomye, nyuma yaho tuzamuka ndaranganya amaso ndamubura nibaza ntubuse aganye. Hanyuma narakomeje ndagenda nk'umwana, hanyuma mbura ahantu twasohokeye njya kuvoma. Nabonaga aho hantu twari turi hari amazu menshi ari munsi y'umuhanda, nabonaga ari nka kaburimbo. Ubwaho ngaho niho imodoka yamvanye igahita injyana muri Kongo ya Croix Rouge.
Turi muwuhe mwaka? Ni muwuhe mwaka uribuka icyo gihe?
Muri 1994 ubwo nyine twarahungaga, nuko twari twahunze ducumbika ahantu. Hanyuma njyewe njya kuvoma.
Mwahunze muturutse he?
Twahunze duturutse ahantu twasengeraga, numvaga hari izina rindamo ngo ni Iremera. Hari ahantu hagati y'inturusi iyo kiriziri kaga duturutse ku gasozi, kuri uwo musozi tukamanuka tugerayo.
Wari ufite imyaka ingahe?
Mba numva ngo nari mfite imyaka igera kuri 5, ariko nabonaga ndi kwa sogokuru.
Papa wawe yitwaga nde?
Ntago nari muzi. Mama niwe nari nzi, yitwaga Fora. Mfite murumuna wanjye witwa Uwimbabazi. Uwo mama yazaga kumfata kwa sogokuru nkamusura, akongera akansubiza kwa sogokuru.
Hanyuma muhunga muva aho ngaho utazi hafi ya paruwasi ya Remera utazi. Mwahavuye uri kumwe nande? Wari kumwe na sogokuru wawe? Wari kumwe?
Ntekereza ko nari kumwe na basogokuru, ariko duhunga ubwo twara aho kuri uwo musozi. Bwa mbere tuva mu rugo, turara mu rugo rw'umuntu, turi abantu benshi cyane. Nabonaga turaye ahantu ku birago, twumviye muri saro, mbese turi abantu benshi cyane. Mu gitondo nibwo bwakeye turagenda, tukagenda tugenda dukambika, tukongera tugahaguruka tukajya ahandi gutyo.
Hanyuma rero murakomeje, murahunze, mbwiye ko ari ahantu mwageze mukajya kuvoma. Mwamara kuvoma muzamutse ukareba ukabura umuntu mwari mwanyi. Mbese yari umugabo cyangwa umugore?
Yari umugore.
Hanyuma se wambwiye yuko warurongotanye ukaza kwisanga kuri kaburimbo, bahakuvana bakujyana muri Orufurina? Orufurina bakujyanyemo ni iyihe?
Banjyanye muri Orufurina yo muri Kongo.
Muri Kongo? Ntabwo wibuka uko hitwa?
Ni muri Kibumba. Hari muri Kibumba icyo gihe.
Muri Kibumba. Birumvikana rero ko wagiye kuvoma amazi warageze muri Kongo. kubera
ko nari ntaragera muri Kongo twari tukiri mu Rwanda hanyuma ngiye kuvoma ndi kumwe n'umuntu tuza gutandukana mubuze hanyuma imodoka ite ihansanga ingeza mu njyana muri Kongo
ngira aho wibuka aho kwa sogokuru uko hari hameze niki wibuka
nibuka hari imbuga ngari ya mbere yari irimo amazabiri hariyo twacanagamo niyo twabagamo hanyuma nyuma hakaba urugo hakajyaho imbuga nini yariho igiti cy'umwembe icyo gihe
hari inka zari zihari
nta nka nabonagayo
abaturanyi wibuka bwo kwa sogokuru wawe ni bande
nibuka hepfo yacu hari umugabo wari uhatuye witwaga Gakuba kwa sogokuru habagayo umugore nakekaga ko ari mama wacu yitwaga Mukangango afite umwana witwa Nyirabagenzi hanyuma haruguru yacu hari hatuye umugore witwa Madarina n'umugabo witwa Tanazi n'umugore witwa Nyirabashyitsi abo nibo bantu mba numva nibuka
hanyuma ahandi hantu hakuzamo mu mutwe cyane ni hehe mu Rwanda ku buryo wavuga uti niho nshobora kuba nkomoka
ahandi hantu hanzamo ni mu majyepfo wenda muri za Gitarama
mbere
niho hanzagamo cyane nyuma yaho maze kumenya yuko Rutongo na Shyorongi biri muri za Rurindo ubwo niho nicyo cyerekezo nerekezemo
kubera iki se wumva Rutongo ariho ukomoka
nuko utwo duce naratwumvaga habaga tutwitegeye wenda nkumva bari kuvuga ngo bagiye mu isoko ahanaha ngo hakugiriya gutyo ngo zangu ni za Shyorongi nkumva mbese utwo duce turatwitegeye yego ntituhegereye ariko nkumva tutwitegeye
uri umwana muto yawumvaga bakubwira ko bagiye ku isoko Ishyorongi
na za Rutongo
hanyuma ukabutekereza kuba buriye kurushashi izina uzamukunda wari urifite muri 94
yego iryo zina nari ndifite
ko wajyaga mu misa wari warabatijwe
oya ntabwo nari nakabatijwe
iri Joseline bari guhaye ryari
nuko umubyeyi wamvanye muri Orufirina yarambajije ngo witwa nde ndamubwira nti nitwa uzamukunda arangije arambwira ngo nitugera mu rugo ubabwire ko witwa na Joseline ubwo akagenda arinyibutsa ngirayo yose ndayababwira uko nguko ariko uzamukunda n'iryo rya mbere nyirizina nari nsanganwe
aguha izina atakubajira kubwira gusa ngo guhera uyu munsi witwa Joseline
uzamukunda Joseline yongeraho Joseline ni naryo nabatijwe na magingo ya ni naryo riri mu irangamimerere
uwo mubyeyi waje kugufata yari umugabo cyangwa ari umugore
yari umugore yarasanzwe naharerama abana kwa kunda reba niba bariye cyangwa se baryamye acunga umutekano wabo yarahakoraga kuko namunyuragaho kenshi tujya gukina n'abandi bana ari muri ayo matente yakoragamo natwe duturutse mu rindi tente
ngusabe nkwinginze umpe nimero y'uwo mubyeyi wakureze yitwa nde
yitwa Mukarurangwa Serafine
nzamuhamagara kugira ngo nuzuze amakuru akureba kugira ngo dushobore kugufasha kushakira umuryango duheriye ku makuru yuzuye niba hari uwo mu muryango wawe ukumva muri kano kanya niba hari umuvandimwe hari umubyeyi wawe papa wawe utigeze umenya cyangwa se mama wawe hari uwo kwa sogokuru na nyogokuru na nyogosenge abo bose niba hari ukumva niki wumva ushaka kubabwira n'uwa munota umwe ntanga kugira ngo mwinigure muvuge icyo bari ku mutima
wumva ashaka kubabwira yuko mbakeneye kandi nanabakumbuye cyane imyaka maze ni myinshi cyane ndi kure y'umuryango wanjye babonye nakwishima kandi nanezererwa cyane kuba utari kumwe n'umuryango ni ibintu bibabaza cyane ukaba utazi aho wavutse ni ibintu bibabaza kandi bihora bindi ku mutima bimbabaza nifuza kuba nababona rero
ndahamya rero yuko bazakumva bakakumenya hanyuma nkazaguhamagara nkubwira yuko Imana yamanye ko wabonye umuryango komeza rero utegereze uwizeye amahoro y'Imana
n'ukuri murakoze kandi nange ndabashimiye kubw'icyizere mu mpaye nange niringira Imana yuko izabikora
agasaro kaburaga kabonetse
abanyagicumbi abanyarurindo abanyarutongo mwaraduhamagaye muduha makuru twayakurikirana tugasanga ahura maze kumenya aho umuryango wa Joselyne Uzamukunda uherereye nahamagaye umubyeyi we Mukakabano Dafroze atuye mu karere ka Rurindo akagari ka Bubangu umudugudu wa Karabo
uraho neza
mubyeyi amakuru yanyu ni Venuste Nshimimana no kujwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga urangumva uranzi barakumbwiye
ako mwumvise vuba aho uvugiye
mvugana n'umukobwa wawe waramwumvise se Uzamukunda umwumvise uramumenya mbwira niba waramwumvise abantu barakubwiye bati n'umukobwa wawe niki cyakubwiye ko ari umukobwa wawe mbese mwatandukaniye he mubyeyi
batandukaniye ahantu hagati yo ku rusati na Muhondo
nawe yarambwiye yuko koko ageze ku rushashi ko ariho mwatandukaniye byagenze gute kugira ngo mutandukane
twari tuhageze dukambitse ariho twari tugereye noneho ubwo ikivomeso ngo ajye kuvoma
yego
agiye kuvoma ajyana n'umwana nawe natoraguye ndababwira nti nimugende muzane amazi mbatekere igikoma ubwo byari nka saa munani z'amanywa ntiyagaruka ahubwo hagaruka uwo wundi
niyo mpamvu nawe yibuka yuko yabuze yagiye kuvoma
nibyo bose
mbese abaturanyi banyu bariya baga kuba yibuka baracyariho
kuba yarapfuye
komera
na nyina wabo mukagago ziteriya nawe yarapfuye
naho se uriya mwana we nyirabagenzi
wari
nyirabagenzi aracyariho
n'umukobwa wanjye ariho w'imbabazi
mwigeze mutura aho ngaho za Rutongo mwigeze mujya mu isoko ry'ishyorongi
mbega atari hahinduka twari dutuye muri Rutongo muri komine ya Rutongo
yego
ubwo se Giteri yari cyuga umudugudu wari bwoca Serire yari kigufi mbega ntaho yayobye
ntabwo yayobye abivuze neza ijana ku ijana rwose Uzamukunda ni umukobwa wawe nta kabuza ibi nibyo uko yabivuze uko nawe ubivuga nibyo ubu rero mukanya ndarenda bahuza kugira ngo muvugane ariko nagira ngo nkubaze mbwira wumvise umwana wawe avuze nyuma y'imyaka 30 ukamwumva ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasoro kaburaga niki kintu cyakujemo nk'umubyeyi icyo gihe watekereje iki mbese wararyamye urasinzira mbwira
yewe warandi umutima uradiho n'ubu uracyadiho ariko niyo mbona gutyo numva ko wenda atari nawe ntuzisize avuga ukuntu byagenze numva ko ari we rwose kereka hari tubonanye neza areba n'isura ye nibwo navuga nti ni umwana wanjye ubwo ndumva mbyemera ntabyemera neza
kongiye gukora uko nshoboye kugira ngo mbahuze kubera ko ikizamini cyanjye ubwo wagitsinze ni wowe uri umubyeyi we ukomeze utegereze ngiye kumushaka ndebe ko namubona hanyuma mbahuze rwose mu kanya gatoya ni mube mukubye telefone ariko uwo mugabo mwiza w'imfura cyane abe aretse gutaha hanyuma mbanze nshake Uzamukunda mvugane
agasaro gasanga yandi kurubingisa agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakukaraje agasaro gasanga yandi kurubingisa agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakukaraje
maze kuganira na Mukakabano mwumvise ko amakuru atanga nayo umwana yatanze bihura niyemeje kumuhuza n'umukobwa we nabanje kumuhamagara muhi inkuru nziza
uza gukunda amakuru yawe
neza
ni Venuste Nshimimana ku ijwi ry'America
yego ndabumva
uranyibuka
nibuka
uri umuntu mwiza uri mu rugo
ndi mu rugo
hari abantu muri kumwe
Yeah.
Uri wenyine.
Narindi kumwe n'umwana ariko.
Nagira ngo numve ko uri kumwe n'umuntu kubera ko ngiye kuguha inkuru nziza nuko ari kugira ngo numve ko hari abantu bakuri ruhande bari bugufashe kuyakira ba kugira ngo ibyo bineza neza nubigira ugataraka wishimye ugire ugusama ugire ugufasha kwishima. Karabandi bantu nagira ngo rero nkubwire yuko nakuboneye umuryango wawe. Ishime unezerwe ufite umuryango uhagije mama wawe tumaze kuvugana n'ubu barategeje kugera ngo muvugane mama wawe tumaze kuvugana. Bari baraho mwari mutuye niho bakiri nuko hahindutse niho bakiri ariko uko abingiraga irutongo niho niho mutuye ariko ubu ngubu noneho tuye muri rurindo harugira ariko nibyo
mama wahari mumaze kuvugana
mama wawe arahari tumaze kuvugana n'ubu mukanya ndamuguhanda bayahuza muganire mama wawe rwose mwatandukaniye ku rushashi nkuko wabimbwiraga nibyo mama wawe namubonye
mama yanjye we kuvugana
nawe yakire gato hanyuma ndebe ukuntu mbahuza muganire abo bantu mpamvu nakubazaga niba utari wenyine mbangira ngo ibyishimo nk'ibyo ngibyo ubisangire n'abandi mu bana bakube hafi burya no kwishima birasangirwa
yego
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kintege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Abandi bana duhuza n'umuryango wabo ni bukuru na butoya abanyarwanda kazi bafite ubwene gihugu bw'ububirigi bamaze imyaka irenga 20 bashaka umuryango mu Rwanda butoya na mukuru we bavukana ari impanga bavanywe mu nkambi ya Croix Rouge yari Bujumbura mu Burundi mu kwezi kwa gatandatu 1994 nyina anyeshe mukansanga amaze kwitaba imana bari baje bahunga bavuye mu Rwanda bari kumwe na nyirarume Damascene ndagije imana sekuru Venanti Kayumba yari amaze kwicirwa icyahinda bakomoka hitwa ku munini muri paruwasi ya Muganza mu cyahoze ari prefecture ya Gikongoro Louise Bukuru yaje mu kwijwi rya Amerika ndamwakira
Je me suis retrouvé en Belgique en 1994, en juin 1994.
Nisanze mu Bubiligi mu kwezi kwa gatandatu 1994 nyuma ya Jenoside yabereye mu Rwanda byabaye ngombwa ko mpunga u Rwanda njya mu Burundi nyuma nderwa n'ababyeyi b'Ababiligi.
Ni quand tu fuis au Burundi, icyo gihe uhunga wari ufite imyaka ingahe?
Alors je ne sais pas exactement mon âge, mais je serai né
Sinzi imyaka yanjye ariko nshobora kuba naravuze hagati y'ukwezi kwa kabiri muri 1993 no kwa mbere muri 1994 nari mfite hagati y'amezi 4 n'atandatu.
Et toi, des nouvelles de profiter ça m'a couru à Babdi Huawei.
Non, je n'ai pas de nouvelles de mes parents. On m'a dit que ma maman biologique était décédée. Mon papa.
Ma couru fait quoi, Babdi Huawei? Vamgé comme ma pouille. Papa, on a ma couru et quoi, menye. Kuba mouje et je ne sais pas que Jésus. Hari marou menhazi, ah, hérédé. Achoura quoi, tiri.
Et toi, le nom de ton nom? Ouava soufite, isne d'yanyo korome.
Oui, j'ai le nom de mon oncle.
Et Gondaris, et toi, Damasen.
Comment s'appelait maman wawe yitwa gande?
Alors ma maman s'appelait Agnès Mukasangwa.
yitwa Agnes Mukasangwa niba ndivuze neza papa yitwa Venant Kayombo.
Est-ce que tu sais plus ou moins wabuze se byibura aho bakomoka?
Alors on m'a dit qu'on serait originaire de
Mubuga. Ko dukomoka mu Mubuga hafi y'Ubutare.
Ça c'est une démarche très spéciale que tu as.
Iki ni gikorwa gikomeye utangiye nyuma y'imyaka 30 uvuye mu Rwanda ugahungira mu Burundi imyaka 30 ubuze ababyeyi bawe.
Pourquoi ça t'a pris autant de temps?
Kuki watinze gutera intambwe?
Alors je pense que déjà dans la vie d'un humain, 30 ans c'est passé de l'âge de l'adolescence vers le côté adulte.
Muri iyo myaka 30 harimo kuva mu bwangavu n'ubukumi ukaba umuntu mukuru. Nifuje kuzuza inkomoko yanjye, nari naravuze ko nzabitangira mfite imyaka 30 ngashaka umuryango wanjye.
Est-ce que tu connais plus ou moins les circonstances du décès de ta maman au Burundi?
Mbese wabuze uko mama wawe yapfuye ari mu Burundi bakubwiye uko byagenze?
Oui, donc elle serait décédée dans les camps de la Croix-Rouge.
Ashobora kuba yaraguye mu nkambi za Croix-Rouge azize uburwayi ntazi.
Voilà, exactement lesquels, je ne sais pas, mais elle serait décédée d'une maladie.
Si par chance tu retrouvais ta famille,
ugize amahirwe ukabona bawe mu Rwanda,
quels sont tes projets?
N'icyo wifuza gukora?
Alors je souhaiterais les rencontrer, bien évidemment. Les rencontrer, j'espère qu'eux ont envie également de me rencontrer.
Ndifuza kubabona birumvikana niba nabo babyifuza. Nzasubirayo kubera ko ariyo nkivayo. Nasubirayo nkabahobera. Icyo cya mbere nakora.
Les serrer dans mes bras, je pense que ce sera mon premier réflexe.
Nyuma y'amasaha 48 ikiganiro gitambutse mu makuru y'iwanyu mu ntara kigakwirakwizwa kandi ku mbuga nkoranyambaga z'ijwi ry'Amerika. Ambasaderi w'ijwi ry'Amerika Jean Pierre Niyukora yaraduhamagaye aduha amakuru twakurikiranye atugeza kuri Damascene Ndagijimana nyirarume w'abana bashaka umuryango. Naramuhamagaye atuye mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba mu kagari ka Mpare mu mudugudu wa Musange.
Ni Damascene tuvugana. Nitwa Venuste Nshimiyimana. Rero nkuko nakubwiraga ndi mu kiganiro Agasaro Kaburaga hano ku ijwi ry'Amerika, umwana ubereye nyirarume yaje kundeba arambwira ati mfasha ndashaka umuryango wanjye. Sinzi niba urabonye na video nahitishije uriho ubateruye bukuru na butoya. Uriya mwana waramubonye uramumenya?
Nabamenye cyane rwose, mama yamugomoye. Nabamenye nubwo hari abana batoya cyane, ariko ijisho n'ingagize ijisho n'inyungu byaro.
None se mbwira Damascene, wumvise umeze ute ubonye amafoto ya bariya bana mwaherukanaga muri 94 muri Bujumbura?
Kintu nakoze amarira mu maso ndamwarira, kubera ko mawe waba ajya gusaza agapfa. Yarambwiye ngo ndagize umwana wa mama tuvukane. Ntabwo nabitwara nanjye ndi impunzi.
Uwagize neza kubatanga n'umwana yambwiye uko ababyeyi be bamubwiye. Birumvikana ntiwabishoboye, ariko nabo bashubije amaso inyuma. Rwize na n'umuvandimwe we baravuga bati reka turebe uko twababona. Bibukaga Damascene, bibukaga n'iriya foto
maze no kubasinyira.
Kuri Meridian i Bujumbura suruse dunero
bantu icyo kunywa n'icyo kurya. Nabaga mu ngagara mu gace ya gatanu, n'abana baba batwaye nabanaga n'umugabo bitaga Mbaraga.
Mbese mbabarire kugusubiza inyuma gatoya, nta makuru ya papa wabo kuruye bite byagenze gute?
Ahubwo papa agiye wumbyara yitwa Kayumba Venant. Yego nyine Kayumba niwe papa wanjye agiye wumbyara. Hanyuma agiye mu Rwanda Njima za Damascene. Hanyuma umushyitsi wanjye yitwaga Anyinsi Mukansanga.
Hanyuma se niba papa wawe ariwe Kayumba Venant, umugabo wa mushiki wawe yitwa nde?
Umugabo wa mushiki wanjye ntabwo muzi. Kubera ko urabona mushiki wanjye
Tumaze kuvugana ndamuhuje numwe mubishwa we Louise Bukuru baraganira.
Ndamaseni rero ndagije imana nari nguhamagaye kugira ngo nguhuze n'abakobwa bawe abana ubereye ingirarume abana umwe muri bo bukuru yaje hano ku ijwi rya Amerika tuvuga ati nimumfashe mpure n'umuryango wanjye none nakubonye nawe runagira ngo mbahuze. Je suis en ligne avec ton oncle Damasène, donc c'est une occasion pour moi de vous réunifier, cette fois-ci, par le biais de La Voix de l'Amérique et l'émission Agasaro Kaburaga. Voilà, Louise, dis bonjour à ton oncle, Ramutsa Nyokorome.
Bonjour Damasène, et enchanté, réellement enchanté.
Ati Ndakura Mutsa Damasène, et chez M. Jouéno Koukouvoudish.
Bana Wange, Micho Wange, Urakadi Mungita, Namasho, Namatongwe.
À toi, ma nièce, je suis très heureux de pouvoir te parler. Que Dieu te bénisse et que tu aies toute la joie que le monde peut offrir.
Je vous souhaite exactement pareil et même plus de bonheur encore.
Atinange ndakwifuriza kuzagira byinshi birenzeho ukazagira amahoro menshi. Je vous remercie à vous tous, les journalistes de La Voix de l'Amérique. Je suis très, très, très heureux de pouvoir entendre la voix de ma fille.
Alors, c'est certain que sans Vénus et sans cette radio, je n'en serais pas là. Je pense que Vénus vient de régler l'histoire de toute une vie, de 30 ans de vie, et il vient d'apaiser mon cœur.
Ati ndashimira cyane Venusiti umpaye uburyo bwo kumenya amateka yanjye y'imyaka 30 ati ampaye ibyishimo byinshi ku mutima nari ntegereje
Imana muhumuriza utakabare.
J'aimerais bien lui faire passer un petit message à Damasène parce que on en a pas vraiment discuté, mais c'est vrai que je fais ces démarches en parlant toujours en jeu, mais quelque part cachée dans mes recherches, il y a ma sœur jumelle, même si elle est beaucoup plus discrète et qu'elle a besoin de plus de temps. J'aimerais que Damasène il sache que ça la touche beaucoup et que je viens lui apprendre la bonne nouvelle et qu'il faut juste lui laisser le temps de se remettre de ses émotions et que dans tous les cas, elle est aussi très très heureuse.
Adam Guyati. Iyo buri gihe mvuga jyewe atari ko turi babiri urabizi ati muri uku gushaka ntago naje jyenyine naye ndi kumwe na murumuna wanjye ati nubwo bwose atagaragara ariko maze kumuha inkuru nziza maze kumubwira yuko nakubonye ati arabyishimiye cyane.
Agasaro Kaburaga.
Abaturanye n'inshuti bandagije imana baza amateka ye badufashije kumugeraho nabo bambwiye uko bakiriye iyi nkuru yo guhuzwa kw'aba bana n'umuryango wabo. Sylvain Murera atuye mu karere ka Huye umurenge wa Tumba kagari ka Mpare mu mudugudu wa Musange.
Batuzi ko abana bagiye iyo mahanga ariko twibaza uko tuzababona uko jyewe Musenyi yajyaga kwitaba kabinganije umuryango mugari wari ishimye n'ubwo ariko umuryango bari mugari hari abantu kwishima cyane.
Umumaze kubyumva ku ijwi rya Amerika mwahise muvuga muti aba ni ba bana washakaga cyangwa se mwabanje gukekeranya?
Yewe nabibonye ku mbuga nkoranyambaga.
Yego.
Aka video ngafunguye mbita mbona Jean Damascene ateruye indirimbo mbihuza n'ikiganiro yajyaga mbwira ko twicaraga tukabiganira. Twakomokaga hamwe nk'umuntu biriya turi kumwe n'abanyeshuri abana kandi nyine ngo nakwari bo bana twari twarabuze ntangira kwibwira abantu no kwishima no kwiba twishije ahubwo dusigarana ikibazo cyo kumenya uko tuzababona
yego hanyuma se nguhamagaye ngira ngo umpuze na Damascene wahise uvuga uti noneho bya bintu nibyo koko
yego
none kuva Damascene ya vugana na bishwawe ubona hari cyahindutse mu buzima bwe w'umuzi kuva mu kiri bato
yarishimye cyane wumve ko yishimye kuko imyaka 30 isize abana akabaha umuntu ngo nabajyane bataraga amakuru yabo hari igihe yatekereza ko batanakiriho ubwirire ko bariho yarishimye cyane bikomeye
Sylvain Murera ese ubundi wowe usanzwe wumva ijwi ry'Amerika wumva ikiganiro Agasaro Kaburaga
rimwe na rimwe njya ngumva kiriya kiganiro nagikunda cyane namaze kubona ko gifata
Sylvain Murera ndagushimye cyane kwa waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga kandi ndagushimira uko wagiye ushyigikira inshuti n'umuvandimwe Jean Damascene ndagije imana umunsi mwiza
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kintege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
mu mwaka w'1999 nimwe igihe bamwe mu banyarwanda bahungiraga mu cyahoze ari Zaire asinati nyiranze y'Imana yabuze umwana w'umukobwa akinjira mu nkambi ya Mugunga nyuma y'imyaka 30 yaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga mushaka asinati nyiranze y'Imana atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange mu kagari ka Kagenge umudugudu wa Gitaramu kadure uko yabivugaga
bara ko nabuze umwana imana ibagiriye neza akaboneka mu kampuzana
none umwana wawe wabuze yitwa nde
yitwa Nyirarukundo Margarita
wamubuze ute
namuburiye muri Kongo turimo guhunga
mwari mugeze he
twaha ahantu imugunga ariko twari tutari twarema ngo tube mu nkambi neza mbega twari tukigenda bamwe basubira inyuma abandi bagenda gutyo tutari twarema ngo tube mu nkambi ariko ni nkambi twabagamo ni ya Mugunga
hanyuma se byagenze gute kugira ngo mutandukane
kubera ko abantu bari benshi mushoreye nikoreye hetse umwana ubwo mbese birangira wabura watebukaga gato neza neza ukamubura kubera abantu bari benshi cyane twari tukinjira muri Zaire tutari twamenya ngo inkambi tuzabamo ni ariko ni mwibyo bice byahigoma
ni ukuvuga ko winjiye muri Zaire utaragira indaro umwana ubura mubuze
ndamubura ku buryo Mugunga twari turi umwana yarariraga twashakiye mu ntuza mu bigo byakiraga abana turaheba ku buryo umwana yariraga ijwi uririye muri Burende numva niwe nkajye ndasangayika kugeza ngarutse mbega kugeza niba
ubwo yari afite imyaka ingahe Margarita
yari afite imyaka 6
ushakishiriza mu bigo byose byakiraga abana b'imfubyi abana badafite ababyeyi badafite umuntu mukuru bari kumwe uramubura byose wabigezemo cyangwa wagiye muri bimwe muri ibyo bigo
ntabwo nagiye muri mu byahara hafi mu nkambi yo twabagamo
ari kuzi neza yuko hari inkambi nyinshi hari ya hafi y'umujyi wa Goma hari inkambi nyinshi hari ibigo byinshi byakira abana badafite ababyeyi badafite abantu bakuru bari kumwe abo bita abana bagenda bonyine abo ngabo rero barakirwaga birumvikana niba umwana yarabuze mukinjira muri Zaire uwo mwana nta wavuga ngo yarwaye iki yafatwa n'iki nubwo bwose haje kuza ibintu by'ibirwara ariko uwo mwana ashobora kuba yarafashwe n'abagira neza bakamushyira mu kigo cy'impfubyi akaba ariho yavuye byanze bikunze agaruka mu Rwanda akaba araho ngaho mu Rwanda none mbwira Margarita mumbwira uko yasaga mumbwira uko yarameze yakundaga iki yari umwana birumvikana imyaka irindwi yari umwana w'umukobwa utangiye gukina utangiye kugaragaza ibyo akunda mumbwira yakundaga iki yasagate
yari umuyumbu ntabwo yari inzobe kandi ntabwo yari gukara rwishimye
none yararambutse yarateye ate
yari umwana urambutse n'amazina yacu numva ayo yarazi cyane ni amakirisitu na bene nyina kuko hari yarifite bakuru
none azi ko wowe witwa gande
azi ko nitwa Sinat
barumuna bibi azi ni bande
umukuru we yitwaga Maria nyiramigisha Maria ariko twakundaga guhamagara ni Maria hari uwo wamukurikiraga yitwaga Nyesi nari noneho hari n'abaturanyi hari umuturanyi twari duturanye umumama bita Esperansiya yari afite umwana bita Tumusifu yari amuzi n'uwo bitaga Tumayinde hari abandi twari duturanye umukecuru witwaga Elizabeth ariko ntiyari umukecuru cyane icyo gihe yitwa Elizabeth yari afite umukobwa witwa Rahabu n'umuhungu witwa komiseri hari ba nyirasenge hari nyirasenge witwaga Donata hari witwaga Saverina n'uwitwaga Ntagisa n'Imana hari na ba nyina wabo hari uwitwaga Nyiramagayane hari uwitwaga na Mafishi
mbese ugarutse mu Rwanda wigeze uvuga uti birashoboka ko umwana wanjye yaba yaragiye mu kigo cy'impfubyi muri Zaire bakamutahana akaba ari mu Rwanda utireka nshakishije mu Rwanda ugeze ujya nko muri SOS ku Kacyiru ngo urebe niba uwo mwana yarahageze hari wigeze ushakishiriza mu Rwanda
mu Rwanda hari ikigo twagiyemo turamubura gusa hari umumama we uwo twari duturanye wazanye umwana wa mwene nyina we n'ubu ngubu ariho twaramushatse turamubura ariko igihe kikagera pe nkasa n'uwibagiwe ariko mbese namugize umubabaro cyane yanga kumvamo none igihe cyagera naba nk'umwibagiwe naba ndi gusenga simushyira mu isengesho nk'abandi ariko igihe kikagera naba nsenze ndi kwatura amazina y'abana wanjye na Marigarita Nyirarukundo Rwikanzamo avuga nti rero Mana ni wehuzi niba ariho sinigeze menya ntanzi ngo yarapfuye ariho atazi ngo ababyeyi be bari aho banyire abamukomokaho rero weho wamwumve ni wehuzi n'igihe nzamubonera niba ari nuko nguko no kugeza n'imisaha nkibona muhire rero yabonetse nahise nanjye numva ngize icyizere numva mfite amashusho yo kuzanahagera nubwo basanzwe ari abavandimwe buriya komiseri n'ubundi twari tunaturanye hano nubwo tuye haramunkanika ariko amasambu yanjye niye aho ntuye baradikanyije n'iwabo y'ababyeyi
rero
ngiyeyo numva noneho ngize icyizere ko nanjye nzamubona igihe nikigera
yego dusigaje umunota umwe niba umwana wawe Marigarita Nyirarukundo akumva niki ushaka kumubwira
nagira ngo mumenyeshe ko ndi nyina mpari na papa we ahari na bakuru be bahari ndetse hari nabo nabyaye nyuma atanazi na banyirasenge bariho na banyina wabo bariho mbese imiryango
urakoze kumuha amakuru cyane cyane kuza mu gasaro kaburaga umushakisha Asinati Nyiranzeyimana ndagushimye cyane ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
amena nawe rwose Imana kugirire neza pe kandi izabwimigisha myinshi
urakoze cyane
agasaro kaburaga kabonetse
ikiganiro kimaze gutambuka umwana we uwineza Gatarina yaracyumvise asanga baturanye yohereza umugabo we aza kuvunyisha dore uko Asinati Nyiranzeyimana yabimbwiye
rero twiganiro kugirana n'aho hari umuntu ufite uyu mwenyeto ahita dutuma ngo tuze kure taramenya ko ari umugabo no bati none nta foto y'uwo mwana mufite nta bibazo sino no nduha amafoto nyuma mfite abayanya yake kuyamwereka bakuramo n'ifoto barayijyana ariko n'umusaza bahise bajyana nawe umusaza bagezeyo umusaza agarutse aravuga ngo yabonye ngo aramubyara we hari na mushiki we yabonye bapfa noneho hari ku wa mbere nkejo ku wa kabiri nanjye njyana nane mukuru wanjye n'undi wa mukuru wanjye tugezeyo nabo barareba bati rwose urebe inyuma imana yawacu naho njyewe ngeze umusaza we yageze yarareba gusa areba isano mbega naho njyewe ngezeyo mubaza uburyo se wabuze ute bavuze baguye gute byagenze gusa mbwiye rero atubwiye numva biri guhabana nibyo ngiye nibyo nzi uburyo umwana yavuze ariko bamukuye nyine noneho arambwira ngo yibuka ngo iwabo ngo hari inzu y'amategura ngo y'umuryango umwe ngo hari n'ibitoke ngo bawe ibirayi noneho kubera inaha iwacu mu nyuma yanjye nta nzitegura yari ihari birahabanye noneho ngeze aho ariko umusaza we ndi kubugena nageze no mu rugo arambwira ngenda maze ntinamubwiye ntariko iraba isura iri kuzamo ariko ibimenyetso yambwiye numvise bihabanye rero twaje gutegereza kubera ko twahungiye mu ruhengeri inaha twahavuye 9/4 ari mu kwa kane amezi abiri mu ruhengeri twageze no kwa mubyara wanjye umusaza niwe wavuze ati ubundi wajyaga kuvuga ngo nta mategura uyibuke twahunze turi mu byitegura
yego
kuko mbikuruye mu ruhengeri mubyara wanjye yari yaducumbikiye mu byitegura twagiye twambukeza yari arimo tuvuye inyuma ya foto bakuye mu rugo na misa baracyayifite umwana aracyampamagara turi kuvugana mbese uko nguko n'umugabo we mu kanya yampamagaye arambwira ati aho bigendeye gutya ubona hari icyahindutse kuri we kambwiye uburyo nyine yari ameze ibintu biri no mu kanya twavuganye cyane ariko umugabo we yahavuye kubera ko yari bamuzi yatureba yareba n'abana bataba abantu ibyo ari byo byose atuma iyo bapfuye ijambo yari ari kuvuga akiri mu rugo rero uyu munsi twanavuganye ubwo nari ndimo mvuga ndetse ndamuvugisha turi uburyo n'ubundi twabavugisha hafi namwe muri uburyo nakora
uya nibyo wagize neza kubitekereza nanjye nibyo natekerezaga ubundi hariho igihe ushobora gusanga amakuru atandukanye urabona uravuga uti umwana wanjye twarinjiranye twinjirana muri mugunga ariko mpitamubura kuva icyo gihe ndamubura nyoberwa aho agiye umwana yarira nkagira ngo niwurize none se igihe mwatandukaniye iyo ugerageje kumubwira usanga ariyo myaka yari afite koko
mbwiye ngo we yari afite itatu ariko twaje dusanga umwana w'imyaka itatu niba twibuka ngo inzu nitegura inzu nizina muri rusange yaba ari gutegura ntamenye amazina y'abana n'abana navuze ariko muri rusange mbese we uko isaha ahagaze muri we ari kumva neza isano ihari
ubwo yumva isano ihari ariko mwebwe mukamuvuga muti mbese ibi byaba ari byo cyangwa se si byo hari uburyo bushobora kwitabazwa kugira ngo ibintu birangire vuba ndashaka kuvuga uburyo bwo kujya gupima turiya turemangingo turemamuntu dutuma ushobora kumenya isano ufitanye na kanaka iri ku gihe kigari urambwira uti yarahindutse kuva yamenya ko afite umuryango birumvikana ariko se wowe nk'umubyeyi waje hano mushaka wumva hari icyahindutse muri wowe uramubona ukumva iry'iburyo rirahagurutse cyangwa se wumva umeze ute
kugira umuntu ufite icyizere ku buryo no mu noneho ni buri segonda uyu munsi ho noneho kubera ko nongeye kuvugana nabo hari ukundi kuntu ibyo ngibi gahunda uvuze ibaye ikozwe byaba byiza ahubwo ikibazo gisa ku mafaranga
icyo gihe tuzabaza twabaza niba hari uburyo bushoboka za Croix Rouge hari ibigo bishobora gufasha kugira ngo
ibyo bituma bishobore kuboneka nzagomba kubaza icyo gihe nzabaza abashobora kuba bafasha kugira ngo bitungane ndumva ari bwo buryo bwonyine bushoboka kuzashaka abantu babafasha kugira ngo ibyo bipimo bikorwe
Agasaro Kaburaga
maze kumva icyifuzo cy'uyu mubyeyi kandi asabye ko navugana n'umwana we narabikoze kugira ngo dufatane urunana Uwineza Gatarina atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Musenyi mu kagari ka Nyagihunika mudugudu wa Rushubi azaba ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga mu cyumweru gitaha
Agasaro Kaburaga kabonetse
kwezi kwa cyenda nakiriye uwitwa Marie Claire Kibukayire yarangisha abavandimwe be nyuma y'imyaka 50 batandukanye abana b'abametisi Raphael na Rousseau babyawe na Marthe Mukankusi ku bagabo babiri batandukanye Camperi na Rousseau bakoraga muri Zari irubona Marie Claire Kibukayire atuye muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Arizona dore uko yavugaga inkuru y'abavandimwe be
Niteka mbaze mbashime ko munyakiriye bi muri iki kiganiro cyanya gasaro kaburaga iki kiganiro ngijemo kugira ngo ndangishe abavandimwe banje nabuze
mwaburanye ryari mwaburaniye he
umva aho bavandimwe ni babyara banje twaburanye mu myaka y'igihumbi 1970 muri icyo gihe twari abana ndakuze ndashaje kandi nabo ntekereza ko bakuze nyina Martha Mukankusi yari mubyara wa mama wanjye akaba ari yarashatwe n'umuzungu witwa Rousseau ntabasha kwibuka irindi zina rye ariko mbere y'uko amushaka yarafite undi mwana yari yarabyaye w'umuzungu nawe witwa Raphael Lancombre uwo Raphael rero niwe twahanganaga nko mu myaka ntekereje murumuna we niwe wari Rousseau noneho papa wa Rousseau yari yaragiye i Burayi agaruka aje kuza gutwara sa femme et son fils ariko atari gutware Raphael byabaye ngombwa rero ko Raphael aba adopté mu myo myaka yanjye mbasha kwibuka yari afite nki mu myaka 8-7 gutyo icyo gihe wa mwadopse yari Madame de Restanche Madame de Restanche uko nibuka yigishaga ngo kuri Ecole Berge sinzi niba ari y'u Rwanda niba ari yahandi ariko niwe wamwadopse kandi iyo adoption igomba kuba yarabaye facilité par umupadiri de Pienne wabaga hariya Nyamirambo nuko ngirewe rero kugerageza kwanjye nagerageje kwandikira abantu benshi kubaza abantu benshi nta muntu n'umwe washoboye kumfasha rwose ariko kubera ko nahuraga muri iki kiganiro cyanyu ikiganiro cyiza ikiganiro mana yanjye kimpa ibyishimo kandi nkibwira ko giha ibyishimo buri muntu wese ubashije kubona abe yabuze kuriya ni umunezero udasanzwe kandi nawe nkaba ngushimba koko kuba waragize iki gitekerezo cyo kugukrea ikiganiro nk'iki ni ukuri Imana ijye iguha umugisha kubera izo mpamvu
urakoze cyane ndagira ngo ngusubize inyuma gatoya
nta kibazo
aba bana babyawe na Marita
Mukankusi
kugira ngo ise wabo agende yongera garuka twari Rousseau ariko Raphael asigare byatewe n'iki
mukuri ntekereza ko bari babonye mutation ibavana gukora i Kigali bajya gukora muri Congo kandi iby'imiryango ntago wabimenya n'ubu nari umwana sinabimenya peut-être que agomba kuba wenda atarabonye ko bimushobokeye kumwadopta we ubwe ahitamo gutwara nyina aramujyana n'umuhungu we nyuma Marthe aza kugaruka yarabaye yararwaye cyane kubona ko yabaye dehange mu mutwe kuburyo ntatase twongeye kubona z'umwana n'umwe muri abo bana bombi kugeza ubu kuburyo Marte yarinza agwa muri genocide ntabwo ngero ku mutima wanjye nakomeje kumva ko na mama wanjye ntakiriho nta muntu wundi nabonye wigeze atekereza kubaza ababana no kubashakira
ndashaka kwibanda cyane kuri Rafaele Rafaele bajya kumutanga mujya kumuta warukiri muto ntago biza ariko kugira ngo bamutange abe adopte yabaye adopte gute kandi aragifite nyina nyina dahari
mu byukuri nange reka gusubiza inyuma nkusore wakaka gato ntabwo Marta Bukankosi yigeze agiye iburayi ni umugabo we ruso wagiye iburayi Marta sigara iwacu mu rugo iwacu mu rugo kwa Catherine Nyiramongi
yego
aho bitaga mu nzove mu muhanda tubana nabo tumarana igihe kugeza ubwo ruso yagarutse agaruka nyine aje afite mission yo kujya gukora muri Congo aza ariko ari butware Marte na ruso bonyine noneho muri icyo gihe ngira ngo wenda nibwo havutse icyo kibazo cyatumye wenda bashaka umuntu wabafasha wenda kuba yamutwara habwo nk'umwana ni ukuri ntabwo nigeze ikintu kinza mu mutwe nuko nibuka bamutwara nibuka Madame de Restange yaje nka kabiri gatatu iwacu nta kindi kintu mbasha kongera kwibuka
birumvikana barukiri muto ngende imwe ndashaka kumva akantu kari butume ibintu byose bifunguzo ruri umufungurira imiryango myinshi aba bana uko ari babiri babyarwaga n'umubyeyi umwe witwa Marita Mukankosi
yego
papa wawe yari umwe
no ntabwo papa wawe yaratandukanye
papa wawe yaratandukanye kubera ko ntabwo byumvikana ukuntu ruso yari kugaruka ngo atware umwana umwe asibindi
yego
nuvuga yuko Marita yabyaranye aba bana n'abagabo babiri batandukanye b'abazungu
yego
noneho rero uwabyaye Rafaele izina ryo rarize
wabyaye Rafaele ku ruhande rwa se no ntabwo muzi rwose
ku ruhande rwa se ntabwo muzi
ariko nshobora gusubira inyuma nkaza ari umutante ushobora kuba wenda yabyibuka izo information naza zibaza nkazibabwira
ruso avuye muri Congo akajya mu Bubiligi mwarabimenye mwamenye ko yagiye mu Bubiligi
nta nubwo twanabimenye kuko icyo twabashije kubona ni Marte wagarutse ari umurwayi cyarwaye mu mutwe rwose ubona ko yabaye derange ubona ko yari yatangiye rwose umutwe ntabwo numvise n'impamvu
kandi agaruka atari kumwe n'umwana we
agaruka atari kumwe n'umwana agaruka ntase agaruka nta makuru
agaruka yagarutse n'indege yaje n'amaguru yaje aturukaye
kuri ntabwo mbyibuka neza ibyabyo byose uko yaragarutse ntabwo sinigeze numva bavuga ngo agiye kumufata wenda kuri aeroport namubonye mu rugo yagarutse
yego uyu mwana Rafaele mumuha Madame de Restange binyuze kuri Padre de Pierre nzi neza uribuka umwaka icyo gihe byabereye
ni ukuri iyo mbasha kuri kubara nsanga ari muri za 77 78 aho ngaho
niba bakumva muri kano kanya ni icyumva ushaka kubabwira
kuri icyo nababwira nababwira ko mbahobeye cyane mbabwira ko mbakunda kandi mbakumbuye nk'uko ntigeze ndeka kubatekereza iyo myaka yose nubwo nta wabashaka ariko ngiye mu mutima wanjye narabashakishaga kandi ko naba nishimye kubabona byaba ari igitangaza pe ko naba nezerewe cyane kubabona
tuzafatanya n'Imana n'abantu benshi bumva ijwi ry'Amerika n'abantu bari mu Bubiligi tukorana n'umuryango w'abametis du monde udufasha cyane kumenya abo bantu bametis bashaka imiryango yabo wasanga Rafaele na Ruso nabo babashaka bataza aho bashakira ngaho rero Marie Claire akibukaye ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndagushimira urwo rukundo n'ubwiro udufitiye nkwifurije amahoro y'Imana
kuri nange ndagukwifurije kandi ngushimira cyane uwo mutima wawe utabaho wabashije gukora ikiganiro nk'iki kibasha guhuza abantu kuri imigisha yose Imana ikumpere ndagushimira
Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakukaraje Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakukaraje
abavandimwe ba Marie Claire Kibukayire aribo Rafael na Rousseau barabonetse baraganiriye impundu ziracyavugwa nibamara gushira impumu tuzababwira ayinkera baraye bataramye baganira nyuma y'imyaka 5 batandukanye yo gusoza iki kiganiro ndifuza kubashimira mu izina ry'umukoresha wanjye mbere y'umuryango na ijwi rya Amerika n'ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo mwebwe mwese mwabuze abana banyu mwebwe mwabuze ababyeyi mwabuze abavandimwe muze mwisanga mbururutse umutwaro mbahekera banyu mbamarishavu mbashengeze neza
dusangira ijambo Dushaka gasaro kaburaga muri sanga kwijwi rya Amerika
ndashimira cyane abambasaderi b'ijwi rya Amerika dufatanye urunana dushaka utwo dusaro twabuze itetero nshimire cyane ababyeyi batorizo mpfubye mwebwe mwese mwatuye abo bana mukabashyira mu bigo bibarira ngo bazakure neza nimwambikwe ikamba ry'ubutore butarutwa ntimugacikwe ibiganiro by'agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika nawe niba ushaka wawe ukaba ushaka kuza mu kiganiro dore mero wakoresha uhereza ubutumwa bwanditse ugatanga umwirondoro wawe aho barizwa n'incama cyo kumuntu ushakisha ni 00127273636 nongera inyisubiremo 00127273636 naho gutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye imana
agasaro kaburaga Vugana, kwijwi rya Amerika, agasaro, kaburaga.